ati ni tiger, so fresh and clean. Tuzakula bisa kasi kuwate tubalabula nyigita bonga wasama unetunuliza mabuza jinda zule chama gomega mstama wapita king kama chivane baza mkama ejo vina basinga bebaluma kuziki bunyu manyanga ngutete mkodrama we are gonna make you bounce along fi jaga long aba bila na kesi ya bana tonye kwa kubika la tuka kase
last time was so wicked and sense.